da ikkitinol capanɗe jeetati e jeeɗiɗi garki ruhu ceniiɗo kuuɗe nelaaɓe go'o ɗiɗi. Assalamu aleykum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo ko moye faama e ɗo o dow laawol goongaaku nguɗo maɓɓiti e o heɓa salaama gonduka be maako haa foroy. Min ceeraka gartuki amin hannde ngam waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder ekkitinol men caaliingol haa linjiila en darɓe bannoye jawmiraawo Iisaa hiɓɓiniri ko annabo'en mbinnduno diga mboyma ko laarani mayde e ummitineeki almasiihu. En jannguɓe Iisaa almasiihu rufi jiijam mum dow leggal ngal o ɓila be suufuuje ngam o yoɓa hakke gonɗo dow hoore ɓii aadama. En ndaari bo ɓe jippinɓe mo digam gaafaangal nden ɓe mballinimo nder hawriire, amma nyannde tataɓre Allah ummitinimo caka maayɓe. Ɓaawo nde o ummiti, Iisaa wangani pukara'en mum baakin nyalɗe capanɗe nayi ɓe hollititgoɓe fakat oɗon yeeɗa. Nder ekkitinol men ragarewol en ndaari bannoye Iisaa jaɓɓitori fukarɓe muɗum nden o yengti haa asama yeeso maɓɓe. On ɗo ciftora wunde ragareere nde Iisaa umri fukarɓe muɗum hidde o yengta. En jango fahin ko o wi'i, yaake oɗonno be maɓɓe o wi'iɓe, njooɗe haa wuro Saliima, ndeene dokkal ngal baabiraawo am wi'i hokkan on bana mbi'imi on, ngam Yohaana yiiwi yimɓe ngiwam baptisma be ndiyam, amma yeeso seɗɗa on keɓan ngiwam baptisma be ruhu ceniiɗo. Fahin, Allah hokkan on ruhu ceniiɗo, on tammi heɓugo baawɗe maako. On ceedoto haala am haa wuro Saliima, haa Yahudiya be Samariya e haa keerol duuniyaaru fuu. Nde o timmini wolwugo bolle ɗe o enti, ɓe ɗon ndaara haa duule cuddi mo. Pukara'en ɗon tokki ewnugo mo. Law worɓe ɗiɗo ɓorniiɓe limce daneeje mbanganiɓe, ɓe mbi'i, onon Galiliyen, koni on ɗon dari tijjo dow Yeesu o mo enti acci on, o loroto bana on ngi'i o dilliri asama. Bana ni Iisaa sendiri be pukaraaɓe muɗum, o hooti haa aljanna her o iwi, nden o jooɗi hedi nyaamo laamiiɗo asama winkeejo. E haa ton o wonino haa hannde fuu, o ɗon reena wakkati nde o loroto ngam hiitaago duuniyaaru. On nanɓe ko Iisaa umri pukara'en muɗum hidde o enkana, o wi'iɓe ɓe njooɗo haa wuro Saliima haa nyannde to ɓe keewi be ruhu ceniiɗo tammiiɗo jippaago digam asama. Tema wodɓe mbiyan, moye wonete ruhu ceniiɗo man? Ruhu ceniiɗo ɗum ruhu Allah ballitiɗɗo annabo'en ngam windugo e annditingo wolde Allah nder zamanuuji caaliiɗi. Ruhu ceniiɗo ɗum ruhu Allah ɓaŋiiɗo jippiiɗo dow paayo debbo bi'eteeɗo Mariyama ngam o reeda nden o danya ɓiɗɗo ceniiɗo. Ɗum ruhu man wonno nder almasiihu Iisaa. Nden haa fahin, ruhu ceniiɗo laati de'itinoowo mo Iisaa iinani fukarɓe mum yaake nde o wi'iɓe, mi toroto baabiraawo am hokka on balloowo feere, waato ruhu goonga, ngam ngu wonda be mooɗon foroy. Duuniyaaru waawataa heɓugo ngu, ngam ndu waawataa yi'ugo ngu. Ndu waawataa anndugo ngu boo, ngam onon on anndan ngu, ngam ngu wondan be mooɗon, ngu jooɗoto nder mooɗon. Ɗum kaanduɗum faameego ko Iisaa iinani fukarɓe mum daran ɗum garki de'itinoowo ngam yimɓe woɗɓe, haa hannde booɗon ngerɓa ummaatooje ngam ɓe nuɗɗina garki annabojo feere. Dalila ko Iisaa wi'i neldan de'itinoowo jooɗotooɗo haa foroy be nuɗɗinɓe mo, be nuɗɗinɓe mo fuu. Nden kam de'itinoowo mo Iisaa yini laatataako kadi neɗɗo, ngam Iisaa anndinɗo be laaɓɗum ɗum ruhu, nden walaa mo waawi laarugo ɗum be gite. E ruhu man yeeɗan haa foroy nder pukara'en maako. Ɗum moye laati ruhu ceniiɗo man? Ɗum ruhu Allah ngu o jo'inta nder ɓerɗe nuɗɗinɓe almasiihu ngam hesɗitingo ngeendam maɓɓe, laɓɓina ɓe nden sembiɗina ɓe ngam haa ɓe laato anndaaɓe yeeso Allah e ɓe ngona nder senaare haa yeeso maako haa foroy. Hannde en ndaaran bannoye Allah jippinin ruhu ceniiɗo dow pukara'en Iisaa nyannde Pantekosta. Pantekosta laati julde nde Allah taskitini ngam Israa'iila en nder zamanu annabi Muusaa. On mbaawan janngugo ɗum nder Tawreeta, ñande mande Israila en donnun getta Allah ngam barka ka o hokki beno yake jamde alkamari amma ko buri fottugo der julde de ngam de latake subande digam boy ma ha yeso Allah cenido dum nyalade de wanninino neldugo ruu cenido ha be nuddinbe almasihu kalkal bana julde pantecosta donno yallira nyalde chapande jowi bawo julde paska nonnon bo Allah habbino anniya neldugo ruu cenido nyalde chapande jowi bawo mayde e ummitineke almasihu en tokkitino jonta jande men der wolde Allah ngam daren ko sali bawo de Isa jabbiti fukarbe mum den enki ha asama bindidon biya den nelabe jippi ho sere jaitun be lori ha wuro salima dum dai bakin kilometer gotel de be nasti wuro salima be jotti werde mabbe ha sudu dowru Pierre Yohana Yakuba Andre Philip Toma Bartolome Matta Yakuba bi Alfa Simon da kudo ndimu matoremu be Yahuda bi Yakuba kambe ngoni nelabe Mariama dada Yesu e derrabe Yesu e rewbe fere bodonton be fube do kauta forengam torago Allah to de yande julde wietende Pentecoste yotti nudinbe fu kauti nokure wore lawbe nani idore iunde ha asama bana idore hendu sembindu de hewi sudu ha be jodi den be ngi goddum wangi bana demde yite don sankito de jodi do ko moy mabbe be fube kewi ruu cenido be puddi wolugo be bolle jananne bana no ruu hokkiri be bawde wodi yahudu en jodi be ha wuro salima suji danan be Allah iube ha lesde duniyaru fu de be nani idore man dudbe mabbe mobtiton hakkiloji mabbe chakli ngam komoy mabbe nani nuddinbe do mbolwa walde lenyol mudum be kaydini masim be mbi himbe wolwanbe bolle de e fu be himbe lesdi galili kadi nebe mbolwiri bolle le imeden en ibiya lesde Parsia Media Elamia Mesopotamia Yahudia Kabatosia ha Pontus e Asia ha Firigia e ha Pamphylia ha Misra ha wakere Libya kombi Siren wotbe meden ngari diga Roma den kam fahin wotbe meden ngari diga Kereta e Arabia wodi bo Yahudu en nasube dina Yahudu en amma en don nana be don bolwa be wolde meden hala kude maude de Allah wadi kaye fiji majum sakli yimbe go haabe jamjam tiri ko woni ku barhalaka amma wot be jali nuddin be be bi yimbe be be nguiki den Pierre ummi be nelabe sappo e go ben dari o fuddi wolwan go momre be sembe o wi onon yahudu en e onon yimbe wuro salima nane haami yecca on ku barhalaka yimbe be be nguikai bana on numi ngam nange nyal waita on nanon amma kanju woni ko annabi yoel worwuno wi allawi ni dum latoto ha balde ragareje mi wadan ruhu am do yimbe fu bibbe mon worbe e rewbe mbadan annabaku sukayen modon keban wayuji dottien modon koydan koydi ko moy ewnoto inde jawmirawo hisan onon Israila en nane bolle am Yesu mo Nazaratu o nelado Allah on andidum gam chakamodon Allah wanginani on kae fiji e bawde de o huibe Yesu diga boyma Allah muy o hokka on Yesu ononon barimo de o dungani marbe hakke be bilamo do leggal gafangal amma Allah ummitinimo diga mayde wurtini nawrenga wade to mako ngam mayde wala bawre jogagomo ndako Dawda wi do mako midon yiya jawmirawo yeso am tum odon hanyamo am ngam tami jimbo ngam majum bernde am do seyo hunduka am do wolwa bolle seyo ko nder bandu am tampundu ndu mi siwtoto jamder holare ngam an ya Allah awudinta yonki amano kure maybe a chata bandu suka mara nyola derdirabe am sey mi wolwana on be labdum do kakira o meden Dawda o mayi be uwimo ha hande yenande mako dondo o annabojo o andi alkawal ngal Allah wadanimo. Allah wi'i lamminan goto nder asngol mako banano kanko Dawda wala mori. Dawda fami ko Allah tammi wadugo ngam majum o wolwi hala ummitineki almasihu nde o wi'i Allah accaymo nder jonde mayibe bandu mako bo nyolayi. Yesu o Allah ummitinimo diga mayde min fuu min do cedo halaka. Allah teddini yeso jo'inimo ha nyamo mudum. Allah babirawo mako hokkimo ruhu cenigu banano o wino diga nane. Ko ngi'oton ko nanoton Yeso on huwata dum chaka meden ngam Dawda entay ha asama be hore mudum. Amma o wi jawmirawo wi jawmirawo am joda ha nyamo am ha mi lestina konne en maada leslamuma. Ngam majum sai yimbe Israila fu pamo fakat Yesu o on bili hale gal gafangal kanko on Allah darni halato jawmirawo e almasihu. De yimbe nani dum berde mabbe tayi be bi Pierre en elawe luttube nay min barata derirabe. Pierre jabi tube acce hakkeji modon ko moy jabangi wam baptisma be inde Yesu almasihu. Den Allah yafanto on hakkeji mon hokkano ruhu mako ceningu ngam Allah wadani won alkawal mudum onon e bibbe modon e ko moy dayido e ko moy mo ewni ha mako e ko moy mo ewni ha mako. Pierre besdi wolwan go be bolle dudde o toribe cende ko e modon be yimbe halkube. Amina ya sobirabe on heritibe wajuman be boddumna der dammudum. Pierre donno wiya ummatore wonnonde der wuro Salima Allah nuli almasihu Isa banano iniridum diga boyma be kundude annabo en mako. Amma on ganyimo e on barimo do leggal. Amma Allah ummitinimo chaka maybe min sedobe do ko lati. Den Allah cenido hoci joinimo ha nyamu mudum den o neldi e ruhu cenido mo inino jippingo. Tube kadi den gartane Allah cenido ngam annabo en sedibe Allah jafo hakke e o doko ruhu cenido ha komo e nuddindo inde Isa almasihu. Banani kadi Pierre andiniri kubaruwol kisndam bengol be nuddingo Isa almasihu. De yimbe nani dum be nawni dum der berde mabbe ngam be pami Isa mo Nazaratu mo be bilino do leggal wonete jawmirawo teddudo yiwdo digam asama. Isa mo be ngudinino woni almasihu mo Allah cenido inino nebi be kundude annaboel. Non kadi nyande majum dudbe tubi hakkeji mum gayliti hedi Allah den nuddini jawmirawo Isa almasihu. Bawo majum bindidon biya dudbe nuddini bolle mako njabi baptisma. Yimbe bakin ujine tato nuddini nyande man be tiri ha nanugo ko nelabe andinibe be kauti be lati gotum der kodume fu ha sendugo nyamdu e hatorago Allah bo. Pukara en cheyi masin be kewi ruhu ceniro. Non kadi nyande julde Pentecoste nde kawtal nuddinbe Isa almasihu fuddi wato ecclesia Isa na dum suudu malla dina ngotka. Be yunanin kore ecclesia yidi wiugo kawtal yimbe wato ben wurtinabe digam nokkure fere ha hande wodi nuddinbe be gonga e nuddinbe ha yasi bernde non. Non bo wodi ecclesia gonga e fewre. Ecclesia gonga ka Isa lati ben ewnabe diga nyande Pentecoste bana wiugo bibbe Adamu ben be Allah sotti be yijam Isa almasihu. Habaruji nanden hande njaldiri wari dubi ujine didi temadum hokkan wodbe numo. Den biya kayya umdo lara naimin dum yahudu en e romayen kuwi kugal ngal wala koko ka yaldimin. Min bawata nasugo halaka ngam dikka mbowanga e mboftintenga. Amma hani pamon dum ndonumen en fu dum larani en dum sabida hakkeji men fofi mayde almasihu. Dum dalila soinde dowtare men Allah yerdi yimbe toni gidado mudum ha yotti be bilimo dow leggal be sufuje. Hani bo ciftoren dum Isa on be bili Allah cenido bo ummitinimo chaka maybe ngam o laato kisnowo nuɗɗinɗo mo fuu, so naanon bo alkaalijo caliɗo nuɗɗingo mo fuu. Ɗum kanjum woni ko bindi anndinta nder mbi'i Allah munyani yimɓe nde ɓe anndaano haala maako, amma jonta o umri yimɓe ko toye fuu ɓe tuuba ɓe acca laabi maɓɓe kalluɗi, ngam o waɗi nyannde nde o hiitoto duniyaaru fuu be goonga be goɗɗo mo o suɓi. O gondiniri ɗum be ummitingo mo diga maayde. Nume boɗɗum wolde nde, ngam Allah yiɗi sappingo on maana maajum. Min getti on be keɗitaaki, to on mari jamɗe dow ko njanguɗen hannde, on mbaawan windugo haa laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum fahin, laawol goongaaku BP 43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗin on nden hokka on baawɗe numtugo dow ko nelaaɗo Pierre waajini. Ko haani jogeego kam wonete yaake nde o wi'i, tuube acce hakkeeji mooɗon, koo moye jaɓangiwam baptisma be innde Yeesu Almasiihu. Nden Allah yaafantoon hakkeeji mon, o hokkanon ruuhu maako ceniingu. Annabo'en fuu mbolwi haala maako, ɓe mbi'i koo moye nuɗɗinimo Allah yaafanto ɗum hakkeeji muuɗum ngam daliila innde maako, e o hokkanon ruuhu maako ceniingu.